Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraɓe hiɗɗiɓe on e jaam hannde aljumaari capantati e lewru janvier 2015 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓuri machine ma capanɗe nayyi e joyyi nde kunaari kañe ɓadale muɗum kala Bocar Sory wonɗo kabaruji ɗo enna Salim Diawara wonto ɓoggi jannde to hannde on compititte wiide hoorejo mawɗo o ni mbiyeteɗo banque mum o enna wii nden ha ko hoore nden fa ande ko sabbi mbini war hoore gaɗɗo gaw ñande o nden no jayilol hoorejo hunde fof ko yagol hooreje leydi o gawta ene keñen ɓuyti e iblisaji jama to o enna hooreje dental baale jeunesse gawo en kañum ɗo ɓe beltike wakkarangol makko toon nden no hollitidde bama ko fuu yalti hannde nden no faa hollita nden no hono an woodani gawonkoɓe e ley hono batu mawɗo keeriɗo gadduɗo bourse de travail hannde o enna suudu l'école ekkiturdu dogotora kundu enna ana e murtere faa abbada nden no sabi nde ɓe kolliti wiide mbuku waɗi to e jogalal bongal suka e maɓɓe janngoɓe ɗo ana e murtere bisimilla moɗon e studio Tamani. Hoorejo mawɗo oni mbiyeteɗo banque mum o wii hoore nden holi ɗum hoore law fa faami war hoore yimɓe taton gaɗɗo gawo e wattu hoorejo leydi o jaate wonno to nde enna nden no seku gajo goo nden no wonko moɓane kede ɗe Ousmane Diko.
Ley ñalaade ɗi ko président Ibrahima Bocar Keita hollitimaɓe taton ɓe kabaru mum en yarata mere o andini du hono worɓe woni worɓe wallude ɓe yoɓe yiɓɓe Mali nden noon kala watte fa faamu heɓe e majjum nde war hoore yarata e mere ɗum woni ko président Ibrahima Bocar Keita holliti nde o yaadino e jokka hooreje ɗiɗo ɓo keƴaɗo o ni gamali ga. Ibrahima Bocar Keita wari no hollitinde metti muɗum kañum e wiide on wondi e maɓɓe Mali fuu du ana yamiri e majjum o andini du ministrema wona gaño meɗen nden noon o yaggini du yimɓe teeɗo hakkillaji woɓɓe gaddoji wayde kawralle Mali so wartira jaam.
Hooreje dental baale jama nden no jama Mali ɗe enna ɓuurima Allah e tuure kañum ɗo ana wonno e jama hooreje leydi yanoɓe gawoɓe enna nden no mo yiide o yeɗoɓe haalaji fa o hollitaɓe ko woni hakkillantako makko e dow wor hawre gaɗo gawo talata ɓettini nde enna Moussa Kamara no wonno to keɗoɗen ɗum woni e ngal ɓe jiiɗal keɗe ɗum waroygalu
nelaɓe amen jeehi to gawo to famin kolla metti amen ɗum onono bonandaji gaɗɗi to gawo toɗi ley balɗe ƴaɓɓinoɗɗe min jeehi min ƴeew yono yimɓele barmuɓe ɓe furdu kanko hoorejo leydi ndi o waɗi noddago ɗum won fewde mabɓe o wi jama o fu saw ko wakkati joni yalla deƴere ana warta ley nokko o yimɓe du tinno fati mallidira ɗum wonon yimɓele gonɓe tonɓe min kawriti ɗum woni e kohe baale haalanane gonɗe ton ɗe ɓe kalinimi honno kulleji ɗi gaɗir ton fu ɗum woni le balɗe ƴaɓɓinoɗe to gawoto min kolliti metti amin du min mbi hono ɗi bonandaji fati gaɗa ɗum woni Mali foo e manggal muɗum kasen wakkati joni ko landa tan ɗum woni hono asugol ko wondi e waɗede ko ɗum tinno ɗum asefa hono gaɓɓe ɗi bonandaji fu paame
o ɓuyti e iblisaji jeunesse gawonkoɓe e kala hoorejo jeunesse gawo ene mbiyeteɗo Aboubacry e Bouhaina ta nde no kanko mo holliti sego gaju go wiide an han kote fa hannde ɓe gattani ko warani ko hakkille keɗoɗe Oumar Waygalo.
E kokki min hakkillaji le nokkoɓe mbi min tinno min paama ɗum wonon yimɓele jiɗɗe fa Mali fecceɓe fati ɓen keeɓa ko kaja ko le leydi ndi wakkati joni o kanko hoorejo leydi ndi o waɗi noddago fewde sukaɓe jokkolɓe wiɓe fo ɓe tinnoɓe cawro saabi sa ƴeewi Mali e hoore muɗum ana e walde nations unis nde o holliti wiide du sa ƴeewi kamɓe yimɓele nations unis ɓe yoɓe garɓe wallude Mali ɗum wonono yalla jaam e deƴan an warta le Mali fou e manggal muɗum ka yimɓele hono gaɓɓe ɗi bonandaji du horgol waɗete ley hen fa ɓe yimɓele nangue saria golla ɗum hen ko kani gollede mine min mbiya min beltike hoorejo leydi ndi o sanne saabi tawede wiyede wakkati joni on ɓilli fo wari fa ɗo gawoɗo sa ƴeewi ɗum du yoɗum hunde mawde ka wakkati joni mine min gatta hakkillaji sanne ɗum wonono ko wattake fof foti waɗe dow hoore amen
baale jama kewɗe e parti ji politique joƴini batu mawɗo keeriɗo nokku wiyeteɗo bourse travail ɗo ene faɓe kolita wiide ɓe gondi e gawonkoɓe e dow hono masiba war hoore gannoto en baale ɗe enna e parti politique ɗi landarde laamu o yo ndiw sordasi ministre ba iwa e leydi meɗen ndi e dow mette mawɗo e dow hono masibaji ganduton ɗi hoorejo walde nde enna kanko walde wiyetede version rouge ndo ene mbiyeteɗo Baba Yakare Jakite kanko mo notike lamdi Issa Fakaba
min gaɗi noddago ɗum woni fewde e laamu oɓe tinno hono yimɓele ministre ma en gomɓe le leydi ndi ɓe ɓe birfito toɓe iwrito kadi jono min jida yideb leedi ndi fu sabi sa ƴewi kambe ko mabbe be jeggiti do non ko waddi be leedi ndi ko waddi be leedi ndi ko wiide tan fa be kay bon yimbe la gombe tombe so kambe ko mabbe e tiri do non yimbe la gombe tombe kada ndi dum gasay min baawa diinaade do dun tekkiti mudun tammi landotobe wiide do non wakkati jono be labbina bange mo be godani do non de leedi ndi kanko president horejo leedi ndi o wada noddango dum won fewde walde adnaara ala ndu fu mi mi so wadi non dum watta sakkilaaji jama o jotto wakkati joni o farde mabbe saraade dum won yimbe la gabbe di golleji dubbe tinnobe paminami hono ko wadi ton ko dum laaba talas dum taw woni faana maajira men de wakkati joni dum won le mali fu e mangal mo
autour du mali
gollo e mali wiete system de ronki famde de irande de lamu o de do mudu ciagal war hol gaw gaw en walde wonne de en wiete no en temde kany holliti an wodani gouvernement mali o en den e le bali didi de en an haa ko te bo fu den no massi baaji gaddo ton di en kala den holliti de sakirabe kulito min mi jago modde do helloji facebook twitter sido tamani di on jarama
tamani
janginobe lekkol lekkol hono dogotora do ekitete en fes kanyu en be en be murte fa abada yildo fa ko men darto ko hebe be bi an han ko te fewde hun fu jokka ko hewi wadde ton en hono bangal bukuji e jogalal bongal curma lekkol go aliyo sidibe kanko mo landondiri to e hore jam mabbe biete do lasana kita o eno kede Ousmane Dicko
ona batte to nay memo inere talkur murtere golle dum woni waltidi go sariya pamaka ila hitande ujinere temer jena chapande jeddi jeenay kanyu ujunere temel jeenay chapande jeegom e jeegom me ndardi du dido berde hore gollirde de foccho sela bonanga mi yimbe temdere chapande nayo en tato yonoga en tangoni noddetebe e golleji kewdi heddi be saraketina tato berde yo bamde jangina o fa temedere fu tawe jande de chapande jetti fa chapande jeenay wartan janginobe horem ne berde hejabe amen tawe le fedde haybore janginirde de du hande do men goni do fay goto e janginobe gala e mayre
administration
do jangobe lekkol tum be du fa hande be do an gondi e murtere sabbi den kambe do be kolli lebbi kurdi joni be joba ka e den joddi mabbe duubi chapande nay giggul hakkunde won ko tonga hakkunde bamako kany e gendi mawdu galdul mawdu weten ange leedi france to en bto yewtere ji yitma wuri mudu ko wadi do en maire ange anya kanko miccintini hunde fu gondo giggul ko lati nafoore ko yalti hen fa yotto hono bangal yaltina dan no walira galdure bamako de marway galo yewtidi e ne kanko biete do christo bessio en akere Ousmane Dicko
le duubi chapan naydi ko heewi gollama suudu gollidal tuudi dogotoroje jeegom latirde ballon fa warde ko nayi ndiyam e cenam wana mine yimbe ange kalata ko waawi gollede yo le kaldal hakkunde bamako e ange andinte ko waawi gollede hodum gollete le duubi garoji di hodum yimbe domtiri men hono watte du fa galluji godde giirde bamako de du gollide fa ko mawni wartana du le bangali rewere le duubi chapan naydi giggol ana ka le duubi did na tati jabbi di batte no mali worini dum fudu yari no tiagal
moins vivante
tamani tamani sejo
sakirabe jeewe ko wadan e bangare region ngaji to holliti do ko foti kolce tem der won ko njoli e le ranewo nokku biete de taboy e le lamu burento ngam di nyoddondiri e le mayango on wakkati fa tewde majje keddi e le mayango en den no lungol mujjum den no jehon jendan har ko ten jendum boni do ende fadda ndadi njang jokka buki dan ton ko be e darde jama o wallirabe bete hande ministre dinaji o kanye e bini ministre hono fu joko kawrino no pian o dabareji fabbi malike wono kawrira be en njehi jenne nenno be mbaji geto en mo jenne ko be dow hono bure dina islam ko en cerno amadou diallo kanye zabi sidi oudou mohammed deno be ndardi hono homo e meden fu jenna ana ko ten du do leydi ndi yalla jam ana e hebe e leydi meden di en deno be bammi to duaju kurdi bete hande holide jengi wona to sigasto jande mawde won ko jengi to do windugol bomi di en e cuudi lekkol meden di en ko fodi yimbe chapande nayo notima de jande urube e circuitji jeddi region sigasto di en kal balde tati won ko be ngadi de do jande den non be joddini ton walde mawni de horejo cuudi lekkol bete do bakki mo dañu ko kanyu jate ardinande en denno imo holliti wiide dow sukaɓe temedere kulikoro fo sappo e joyoɓe ka fo nden no gurnaka no feewi keñe woni ko o kabaru humpita dow yimɓe hewɓe garɓe nden no notade batu mawɗo to en o yimɓe hewɓe ñeno jalti ɗum nden hollitama to en golleji ɗi en poti jogorode ni en nde ɗo walde sandu o ni wiyetendo UNICEF kañe plan Mali kamɓe dawridi so ɗum ɗo heeɓe e tabitide to en nden no hollitidde fande sakiraɓe on kumpitama wiide hawjere mawde woni jokka hono ko moƴƴinde woni ko nafara hanko tawede hollita wiide hooreji leydi meɗe o yeyno gawo nden faa jakka yalla jibilisan buytoto e jama o e do tiagal waro gatto nyano holliti do yaagon makko tongul en do o yaadi to e jama kurdo e balle jama kurdo nenno be kaddi to e sukabe jeunesse be da faabe baltin hakkilaji men baba ko fu yalti nenno e parti politique be bi be goda ni gawon ko tiagal waro hor gatto daade dum yalla lamu an yaltina solda se minsima be leedi men de suka l'école hu sud l'école modou hono ecteur du docteur akundu an imet e murtere mawde nenno be biide bukuji e jogalal bongal woni ko sabbi mini be yaade murtere nenno hakko sakilaabe mo ndome sed sabbi yewtere pula ko wori e jaraa